hande ille pemboki kin biledu on hampiwo gon dum fu min gatto wan dum to di giyataake kade dum yeejataako dum gollire kade
koyta
jawru be yaade hore be diina e jomme baadeji kambe warbe do inde rewbe kolli ko abada gatta gollal junniru sukaabe rewbe ko wadi dum wade kan woni han hunde non ko hoja fina tawa madame lampo dubi chapande tati e joy wondi sukaabe tato o rimi o wi o mum miccito naw dum junniru du dum accidi mo du e sadon ram
o naadam bani
duɓe makko sappo e nayi caka ɗoygol o ummina ɗum hayɗini mo sanne ko ƴamiɓe o wi'i tuppaaɗu ɗon kam ɓe gaɗi kogol ɓe gattimo nder maggol junnowo sukaaɓe rewɓe gon no heɓimo nder maggol o heɓai faamude fuu mo woni debbo o illa ñande o julnano o seedi e suuno worɓe ngol o
wondumo
gure laso tawaɗe nder commune on duuɓi nayi ni ko acci gollal junniru sukaaɓe rewɓe yeruno bawa bawi jowro mo sipaaga tawangal ngal woppaama juujuuɓe no tawa e durwo majjum
wolbore dambangoyan o
waɗi julnol sukaaɓe rewɓegol accani woni woɓɓe igol waddana ɗum en saɗorno sanne woɓɓe rufa ƴiiƴam faa ɗum yurfida ɓe ñaw rafi ƴiiƴam woɓɓe du ɗum bonna rimudu mum en julnowo fuu keɓaaɗo no nanguete udde ngam jowuroɓe fuu kawri mbi'i ko ɗum wooɗa ɗum acci wonɓe no bujja no gaɗa ɗum to ɓe keɓama ɓe ñaman kaso majju juuɗe amin ngala hen
kamba yeki ersara
yerno tawaɗo do inde fedde duniyaru hawjinde fi sukaaɓe nder nigér witede unicef wi no waɗa ko watto sukaaɓe rewɓe ujunaji joyoɓe duuɓi sappo e jeetato tawaɓe nder guure ɗen laatiɓe kisinama irtoraji hen fuu wakkati no hawrinde waɗade nde heɓaka fuu debbo junno sukaaɓe rewɓe biɗo acciti gollal ngal fedde durwidore e junniri sukaaɓe rewɓe wiyetede koni prat wi ana wuddi junniru sukaaɓe rewɓe yuwana har e ñawtigu rewɓe far burkina